bayite yereza etse bakumva nabo bayigenderamo ibazi kwibajyana kuri buka
itaminzira yukuri ukuri ni jambo
dora gutegeye amambo
reka kugendera mu kigare
hoteli yayo wumvise uma neza umudiho wayo uteye amabengeza birotarehereza abantu kuyijyamo ntibazi kwibajyana kurimbuka
kugendera mu kigare
Satani Tukibeshe na hatongo uyinjiremo Umenye kwijyana abantu mwirimbukiro Uramenye gwino hitamo neza kakugendera mu kigare.